Capanɗe jeegom e jeegom. Yeesu baajotooɗo mawɗo o.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calmin on e innde Allah joom jam o, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi sabu amin mbaawi artude hannde jokkande on yeewtere mon laawol peewal. E yeewtere men ɓennude nde, en janngino no Yeesu Almasihu yilortonoo e guri leydi Yahuude en ɗe, ina janngina diɗɗi, ina safara ñawɓe, ina riiwa seyɗaneeji, haa yimɓe fof naji ngoni e naamnondirdi ina mbiya. Ko ɗum firti, mate ɗum ko laawol kesol, ko baawɗe o yamirata hay ruuhuuji tunwuɗi ɗi, ɗi njaɓana mbo. Hannde noon, ko en anniyiiɓe jokkude e linjiila haa nanen haala njaltunooko e hunnuko joomiraaɗo Yeesu ñannde o wonnoo nder ladde, kanko e almuɓe makko e dental keewngal. Min mbaawataa janngande on ko Yeesu wiino almuɓe mum ko fof, kono so woodi jiɗɗo heɗaade kaan haala fof, ina waawi janngande hoore mum e linjiila macca tuggi siimoore joyɓere haa siimoore jeeɗiɓiire. Ɗum noon banndiraaɓe heɗiiɓe, kala ɗo mbaawɗon wonde, amen ñaagii yo on mbaɗno rewnooɓe Yeesu ɓe mbaɗno maa won jooni duuɓi ujunnaaji ɗiɗi, maanam njooɗoɗon mberton noppi mon keɗoɗon waaju Yeesu baajotooɗo mawɗo o. Bindi ɗi mbi, nde o yi ngaal diɗɗal, o ŋabbi dow haayre, o jooɗi toon. Almuɓe makko ɓe payi e makko, o woni e janngindi ɗumen e ɗiɗoo konnguli. Malu woodanii heɓtinɓe ɓerɗe mumen miskinaagal mumen, ngati ko ɓeen njeyi laamu asamaan ngu. Malu woodanii suniiɓe ɓe, ngati maa Allah deeñu ɓerɗe mumen. Malu woodanii yankiniiɓe ɓe, ngati maa keɓ leydi ndi. Malu woodanii yanɓe heege ɗom ko peewal ɓe, ngati maa kaar ɗum ɗita. Malu woodanii yurumdeereeɓe ɓe, ngati maa Allah yurmu ɗumen. Malu woodanii laaɓɓe ɓerɗe ɓe, ngati maa njii Allah. Malu woodanii addooɓe deeƴere ɓe, ngati maa noddire ɓiɓɓe Allah. Malu woodanii leptirteeɓe peewal ngal ɓe, ngati ko ɓeen njeyi laamu asamaan ngu. Malu woodanii on so tawii oɗon jenne, oɗon leptee, te oɗon takkee bonandeeji mbaadi kala sabaabunde am. Kala nde ɗum heɓi on, mbeltoɗee heen cummbon, sabu njeenaari mawndi ina fada on dow asamaan, ngati ko hono noon annabaaɓe adiiɓe on arde ɓe leptiraano. Woto cikkee addimi ko mumtude sariya o e jangde annabaaɓe nde. Mi araani mumtude ɗe, ngarmi ko timminde ɗe. E goongo mbeɗe wiya on, leydi e asamaan maa pirto, kono wonaa toɓɓel ɓurngil famɗude, wonaa masil ɓurngil famɗude momtataake e sariya hee haande fof timmi. Ko ɗum waɗi, kala goofɗo ɓurnde famɗude e jamirooje hee ruttii kadi janngini woɗɓe yo mbaɗir noon, maa won ɓurɗo famɗude e laamu asamaan hee. Kono kala dewɗo sariya o ruttii kadi janngini woɗɓe ɓe yo mbaɗir noon, maa won mawɗo e laamu asamaan hee. Ngati mboɗo wiya on, so tawii on ɓuraani sariyankooɓe ɓe e farisiyen ɓe feewde, on naatataa muk e maggu. On nanii taaniraaɓe men ɓe mbiyaanoomo, woto war hoore, kala barɗo hoore darnete e yeeso ñaawoowo. Kono miin mbeɗe wiya on, kala pinnuɗo fayde e banndum maa darne e yeeso ñaawoowo. Kala biiɗo banndum, aan kaa human binne, maa darne e yeeso ñaawirdi toowne nde. Kono kala biiɗo banndum, aan kaa huywere, haandi koye naatde e jeyngol jahannama. On nanii wiyaanoomo, woto jin. Kono miin mbeɗe wiya on, kala ndaarɗo debbo muuyaa ɗum jinii e nder ɓernde mum. On nanii kadi taaniraaɓe men mbiyaanoomo, woto ñaamtu woondoore maa timminde e yeeso joomiraaɗo o. Kono miin mbeɗe wiya on, woto ngoonde hay sahaa gooto, woto ngoonde wonaa e innde asamaan ngati ko jappeere Allah, wonaa e innde leydi ngati ko pawirgal njaaɓurdi makko. Yo eey mon won eey, alaa mon laatoo alaa. Kala ko ɓeydaa heen iwi koye bonɗo o. On nanii wiyaanoomo, yitere e yitere, ñiire e ñiire. Kono miin mbaɗo wiya on, woto ndartuɗee baɗɗo on ko boni. So tawii woodii piiɗo mo hello e hakkille ñaamo, accu ɗum fiimaa hello e hakkille nano hee. So tawii woodii jiɗɗo ñaawdude e maa nawa turki maa, accu ɗum nawa wutti maane. so tawi woodi bawnudo mo rondade dongal kilometer rondo ngal kilometer uji didi. On nani wiyanomo, yid koddido ma nganya ganyo ma, kono min bede wi on njidi e anbe mon te toronade leptobe on mbela odon laato bibbe baba mon gondo dow asmano. Ngati no fudnirta nange makko e dow mojjubini, ko non o fudnirta nge e dow bonbe, te no tobirta e dow feewbini, ko non o tobirta e dow onyibe. So tawi njiddo ton tan ko yidbe on, ko wadi odon damino hen njenari, hayrindinobe juutibe ina mbadir non. So tawi calmin ton tan ko bandirabe mon, holi ko ciertudon e wadbe be, hay heferebe ina mbadir non. Nden non ngone timmube hono no baba mon gondo dow asman o woniri timmude ni. Ndeno de timminirde golle mon pewde e hakkunde yimbe mbela odon jiye, so tawi on timminiride non on kebata jenaari baba mon gondo dow asman o. Nden non so tawi ada sakko wasbe kalis, woto fotu hakkillaji yimbe e ma hono no nafiqeji di mbadirtu dum e nder batirde wondude e mbeddaji ni. Be mbadirtu non ko mbele yimbe ina mawnina be, e gongo bede wi on ben kebi jenaari mumen ha gasi, kono an so tawi ada sakko woto nanoma andu ko nyamoma wadata mbele on sadak ina won sirlu. Nden ma baba ma paamowo sirluji o yene. So tawi odon toro woto mbayeno nafigeji di ni, ben jidi ko tororade darnde e nder batirde wondude laabi celi mbele yimbe fof ina jiye dumen, e gongo bede wi on ben kebi jenaari mumen ha gasi, kono an so tawi a yidi torade nat nder suuduma ngudda damal toroda baba ma mo yiyata ko o. Nden ma on paamowo sirluji yene. So tawi odon toro woto kebbine konguli di ngala nafoore no heferebe beni, be cikkata ko ma Allah hedobe so tawi be kebbini hala. Woto nyembebe ngati baba mon ina andi ko cukludon hade mon namnaade dum, ko ni poddon tororade. Baba amen gondo dow asman, yo inde ma teddini, yo lamu ma ar, yo sagoma wadi e dow leydi no wadira dow asman ni. Rokku min nguro amen hande, yafa toñangeji amen no min jaforto toñbe min ni. Te woto natnu min e jarabi, dandu min e bondo o, ngati ko an jeyi lamu e bawde e teddungal ha abada. Amin. So tawi on kori woto njurmukino de no nafiqeji di ni, ben nyirbinat jeesi mumen mbele yimbe fof ina ganda ko horbe, e gongo bede wi on ben kebi jenaari mumen ha gasi, kono an so tawi a hori urnu sukunduma culma yeso ma mbele yimbe ina mbasa heptinde ka kordo, ko baba ma mo yiyata ko o tan andata, te ma on paamowo sirluji yene. Woto njowondire ngaluji e nder aduna, do moju e koman bonnata, do wibe ndajjitta baafi ngujja, njowondire ngalu dow asaman do hay hunde bonnata wona moju wona koman, do wibe mbawa dajjidde baafi sako ngujja, ngati do ngaluma woni fof ko don bernde ma wonata. Hay goto wawa sarwude halifaabe dido, ngati ma jomum anyi hen goto yidi keddido o, ma habbima hen goto hutima keddido o, on mbawa rewdude Allah e jawdi fof lawol gotol. Ko dum wadi mbedo wi on ko fayti e ngurdam mon woto paye sababunde nguro kanyum e njaram, ko fayti e balli mon woto paye sababunde koltu. Mati wona ko ngurdam buri ngura, te mati wona ko bandu buri chomchi, yewe cholli weyudi di ngawani di chonyani te di ndindinani hay batte nder paabi, kono baba mon gondo dow asman o ina nyamminadi. Mati wona ko onon buri cholli di, holi e mon mbo fayre mum beydata dira e pele mum, ko wadi odon paaya sababundi chomchi, yewe no bonji pindirta di mbarnyata te di mottata. Ndene deymbede wi on hay Suleymani e hewde darje nyantoraaki no majjini. Allah hultini hudu wonko hande e ladde jogorko weddede jango e jeyngol,
ala ko haali non onon ko woni ko onon pamdi holare nden non woto paye ngonon e wiide ko jogorden nyamde ko jogorden yarde ko jogorden bornade ko heferebe be podanto dum don fof kono babu mon gondo dow asmano o ina andi o don chokli dum fof ko adi fof mbattete hakkillaaji mon e laamu Allahngu kanyum e peewal makko ngal ko heddi ko fof ma on pawani dum hen woto nyaawe wodbe mbele woto on nyaaweede ngati nyaawirti don kono nyaawirdon wodbini te betantudon kodo betanton wodbe do holi ko wadi ade yi kudel gongel e yitere bande tawa yita leggal gongal yitere mangal holi no bawirta wiide bande yo accu gittana dum kudel gongel e yitere mum tawa leggal ina ende mande nafigi ittu ko adi fof leggal gongal e yitere mangal mbele jiidema ina laaba dañano gittirda kudel gongel e yitere bandengel ko dum wadi mbadante wodbe ko jiddon be mbadan on ko dum sarye o e annabaabe be jamiri nyaago de on kebat jilo de on jitat konge on gudditte ngati kala nyaagido hebat kala jilido yitat te kala kongudo udditte natire damal patngal ngal ngati damal bomare ngal ko jaajngal te lawol ngol ko bebngul kadi rewobe henbe ko hewbe kono damal ngurndam ngal ko patngal te lawol ngol ko bittungol kadi yitobe ngol be ko seeda ndeno de annabaabe fenobe be be ngardata e mon kono balini kono e gongo ko be pobbi chongoji keptinirtonbe ko golle mabbe resen fettetaake e pudi nyaddi jibbe fettetaake nyakobere lekki modji jibinta ko bibbe modjube kono lekki bonki jibinta ko bibbe bonbe lekki modji wawata jibinde bibbe bonbe te lekki bonki wawata jibinde bibbe modjube lekki fofki jibinta bibbe modjube soppete wedde e jeyngul nden non keptinirtonbe ko golle mabbe wona wiyobe mbbe jomirado jomirado wona kambe fof jogori nadde e laamu asman he jogori nadde e maggu tan ko wadobe sago babu am gondo do asman be so tawi nyalngu nyaworngu ari hewbe ma mbiyam jomirado jomirado min jettini e indema lunginoje min diddi seydaneji e indema min mbadi bawde kewde e indema e on saha mami jabobe dum do mi meeda andudu on goddee kam onon wadobe ko boni be nden non kala kedidi din konguli di kalmi rewi dumen ma nandu e jom hakkille maado hubere mum e dow haayere tobo tobi waami ari keneeli cembulindi ngutti e mayre kono nde yanani ngati ngoroni mayre fawi koy dow haayere kono kala kedidi din konguli di kalmi rewani dumen ma nandu e mo ala hakkille maado hubere mum e dow channel tobo tobi waami ari keneeli cembulindi ngutti e mayre nde joori e leydi kayre fof nonde futiri nden yesu gayni din wajuji diddal ngal haawa e no janginirat noni ngati o jiidano e sariyankobe mabbe be kanko o janginirat noobe ko baawde dum non bandiraabe ko do kaadaten hande e yewtere men arode so Allah jabi ma en bittu e di haalaji luggi beldi di kediden hande jaltudi e hunuko yesu baajo toodo mawdo yo mojjere Allah jippe e mon te miccudon no mojji ko yesu haalnonde waajotno dow haayre ko o wi naatire damal patngal ngal ngati damal bomare ngal ko jaajngal te laawol ngol ko bebngol kadi rewobe henbe ko hewbe kono damal ngurndam ngal ko patngal te laawol ngol ko bittungol kadi yitobe ngol be ko seeda